Yeah.
Exclusive. ZanduMobsGirl.co.
Team Changa ni Changa.
BJ baby, get shit in now.
Game one.
Anyone who is on day, I can be who I wanna be. Pull I say I need it. Anyone is on day, I can be who I wanna be. Pull I say I need it. Changa ni Changa, you're my
new way. Mr. Changa ni Changa,
my new way.
Let's see this picture.
Team
Changa ni Changa. Chibuan Professor. Kosi, wina zazi pezari mu hospice. Pamene tezo seweza munga ni ma hostess. You watched us, nishitipitana na ma promos. Changa ni changa kuli iwe chawele, chawele. Sufunika kunichinga sevele, sevele. Kulu vana kamba hati wombodie, yeah. Yoti uka uka hati Johnny Sodie. The great clothes of I don't care. List to the seat of I wish I knew, oh. Anito kamba hati professor azimvela. Zinga leke branji na ine kuzimvela. Natu bantu nyimbo zanga zose vazimvela. Mwezo kamba futi hati ine nina sila. Ninga tose bandi nyimbo zina ziitinga. Vena base kawaka mba kuimba rasia. Ninga siye banji kuliba ni pasafia.
Gaufu na unga ponte, unga nyose. Life ni yanga ninga chite vili fonse. Olo unizonde, it's okay. Sini kuja kwan, sini vala van, sini nga lakwan. Unga pende ma million, billion, trillion. Makamela yodula na ma original cell phone. Dalama ndiye zako, life ni yanga. Chita vili fonse pati life ni yanga. Go!
Breakfast pa Kongo, kalanchi kubazungu. Nikafuna ninga nkalet galungu. Ngana kwa kwa tinulupia banda. Christmas ni kanzima kalumanda. Mamada pale voti na fika po. Palibize bazi funso, shidizaka fika po. Nikolopa.com, neo nikolopa beat. Nili fly balu bango ngani mpiti.
Changa ni changa tufanika kunichinja mwana. Hii ni style ya bakuru noti ya wafana. Nizi yopaneka nikayangana pamira. Small body but the champion John Cena. Noti kwepe I'm still elevating. I'm on to the next one, I'm done meditating. Vanizi vandine dream chaser. XYZ John C professor.
Havani nkolo kozo sila soba tia chentiawi. Bakaru nizonda na siringa shoku Malawi. Noma one guy changa ni changa. So oromu nizonde sizaka ni kanga. Flow white ina pi. Tili kufesti nga jupita njila ni itali poenda pobwela ifupika. Iyambo yamba cheso unga kweleka po. Wapa ili sopu nda soka mvela na flow.
Follow me someday, I can be who I wanna be. Pula ife ya nini. Follow me someday, I can be who I wanna be. Pula ife ya nini. Changa ni changa iwe mamiwe. Chako ni chaku mamiwe. Changa ni changa iwe mamiwe. Chako ni chaku mamiwe.
Rest in peace PJ. DJ put this one on replay. Ray J a fucker dance na Cray J. Tasamwa tabo alero ni payday. Kipanga dalama monga niliato. Python papiti vendine sato. Maheta kibate ya monga tiato. Ono unizonde sindine muzako.
Fusa jigroze mweti pangila kaduda. City shota city ata matumba ni makwata. LSK city nilimu intercity. Naka gelo go sweater kala ya John Tindi. Nikonda maza yellow magelo ya vivelo. Natuma dayonda totu pema mapaselo. Pasini yeso sanka fusa na professor. Changa ni changa monga cheva nani jesa.
Wherever I say hi I never say bye. PJ still a star in the night sky. You are involved like Mandela till the day you die. On the ground I ask till the multiply. Tim changa ni changa and the chemistry. Those stars we shine, so galactico. Only one can sign, I'm a prodigal. Affiliate, yeah, represent
it. Man a bad man at a Zion. Original team, not carbon copy. Everything we are mash up, fire we are blaze. Now boy can matter, we fire we are blaze. Yes, the book of revenue juicy. Juicy. Wami samuliro basalamu juicy. Juicy. Them should have known. Tilipa duty. Juicy. Gini soldier alipa duty. Juicy. Nishito ya natural no wanga pa mubiri. Uzile ni murder whenever ya sight we. Ya sight we. Zigi ni physically fiti. Sunga kwane fiziki. Style siki siki siki. Ukapusa tukuchita diriti.
No wonder ni maseka ni kamvela vayetinga. Munga venzeko face single poetinga. Friday ku show up on isi ni diring. Elo Saturday ku count and a trouser na saginga. No need no eating ene changa ni changa. Sosi ya ni spend yoyu mchanga ni wanga. Na pweza pona futi ile sini tiela kwanu. Holo jine hule sini seven zesa yanu.
Follow me someday, I can be who I wanna be. Pula ife ya nini. Follow me someday, I can be who I wanna be. Pula ife ya nini. Changa ni changa iwe mamiwe. Chako ni chaku mamiwe. Changa ni changa iwe mamiwe. Chako ni chaku mamiwe.
AK-47
Demogesha ido na atampile. Yuziki vamenete na mbila famozi. Bonse wana silai. Vamona kwa telembe vya kumantu. Evyombo tenga mushe changa ni changa gulibe yanga tenge dire ni narimba house mind ni ya goli de diamond manuwa
zango japa nomba kari barikana ni mumfi mfya pa nomba kari sanika njevu kisha padia na lechula na promo mutumba na difyo wasulwa njevu kisha pakare na swagi ya bongo olo pepekare pepekare apa nomba wali tuishiva brabiko para swagi ara
sanga ni changa sona mpumbia ni zanga sini makopera vameneva chita vanzanga osavara na meso mtu wanga onesesa ndani wina wene unambela kulo fesa vamene wayamba vizaka kufulo pesa usazi pesa chainama wakukolo pesa number one undine sini ziva number two gati unizonda ni kuzonda times two
lego unizonde ya kebi uwa wano bipu na ife ya nine kolo unizonde ya kebi uwa wano bipu na ife ya nine changa ni changa iwe mamiwe chako ni chako mamiwe changa ni changa iwe mamiwe chako ni chako mamiwe
Yeah.
DJ KND.
Big shout out to my crew. Team Changa ni Changa.
KND.
Game One exclusive. I see you.
Exclusive. Much respect. Zambi News Blog.co.
Game On exclusive.
Team Changa ni Changa.